This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni, molweni baphulaphuli baka Radio Cape Pulpit kuvelile kambenene kelona othetha nani. Siyabulela ke baphulaphuli ngokuba ke nithe nasijoyina ngayo le njikalanga. Siyabulela ke ngokuba nithe ke nahlala nathi nakhetha ukusimamela. Mphulaphuli ke xelela kumakhelwane, xelela abantwana bakho, xelela izihlobo, xelela umyeni, xelela unkosikazi uba ngabana uvelile ukunomathotholo. Ziyashunyayelwa iindaba ezilungileyo, ziyashunyayelwa uYesu ophilayo. Baxelele kubakhumbuzo uba ngabana abanokhe ke bakwazi ukuphoswa. Lena yinkqubo ubani angakwaziyo ke ukuphoswa yiyo. Mphulaphuli ke sithetha ke ngesi sihloko ke esithi sanyuliwe futhi samiselwa. We were chosen and we are predestined. So singabe nyulwa futhi singaba miselwa. Simiselwa ngubani? Simiselwa nguThixo ke ophilayo. So ke mphulaphuli wethu, njengoba sishilo ke kule veki phela, okanye ke sawuthi xa sifunda siqale pha besiqale khona, siqhubeke ke nazo ke izibhalo sive ukuba ngabana uThixo ufuna ukuthini kuthi, yintoni le ayithethayo, yintoni lena asiyaleza yona, okanye ufuna sibe yintoni uThixo, yintoni le nto uThixo afuna sibe yiyo, ukuze ke sibe yiyo le nto ayifunayo apha kuthi. Kuba kaloku xa sazi uba uThixo usibizela phi, usibizela ntoni, yenza loo nto singalahleki. Because xa singazazi uba sibizelweni, then ithi loo nto leyo asizazi uba siyaphi. Xa singazazi ke ukuba ngabana siyaphi, siyawulandela nabani na othiza kuyiwa ngapha, nathi socinga fana ukuba kuyiwa kwelo cala, kanti ha-a akunjalongo. Ke mphulaphuli masiqhubeke ke okanye masiqale ngokuthandaza ke before sityatyadule kakhulu. Bawethu namandla onke, Thixo wethu ophilayo, kumkani Yehova, enkosi ke ngothando lwakho, enkosi ngenceba zakho, enkosi ngokuba wasazi kwangaphambili that wasikhetha, you chose us in Christ before the foundations of the world, ukuze sifaniswe nomfanekiso wakhe. Thixo wethu namandla onke, siyabulela ke mzali, sithi bayethe kuwe wena onako ukwenza ngaphezu kokuba sicinga, ngaphezu kokuba siqiqa, ngaphezu kokuba we could ever imagine. Father and our God, we thank you, we worship you, thank you for your love, thank you for abaphulaphuli. Enkosi ngaso ke esi sikhululo, Thixo wethu namandla onke, sithethe intsikelelo kuso, our Father and our God, our provider. Sirelease intsikelelo pha kuso ke esi sikhululo, ufikelele bawethu namandla onke kwiintliziyo zabaphulaphuli, ufikelele kwizidingo zaso isikhululo, kungabikho zidingo ezingazalisekiswayo. Thixo wethu namandla onke, we give you praise, glory and honor. Makuthi ke bawo abaphulaphula abagulayo nabadinga amathuba, ubachukumise ngawo le njikalanga as bemamele ilizwi. May you give direction to those who need direction, Father. May your word be a counsel to those who need counseling, Father. Our Lord and our God, sinikeza udumo ke bawo, uzuko nembeko egameni lika Yesu. Ke mphulaphuli ke siyaqhubeka ke nokufunda phaya kulaa ncwadi yabaseRoma, isahluko sesesibhozo ivesi ngamashumi amabini anethoba. So qala phaya ke sidlule ke siyeke kwizifundo ezizawulandela. Ithi ke xa sifunda, ithi ke ngokuba abo wababizayo ngenxa engaphambili wabamisela ngenxa engaphambili ukuba bafane nomfanekiso wonyana wakhe, ukuze abe ngowamazubulo kubazalwana abaninzi. Now masiqale apha. I-predestination okanye apha iqala khona, ithi wena wakwaziyo nje, wakubizayo nje, wakumisela ngaphambili nje. one of the most important things uthixo akumisele zona okanye that are your predestination kukuba ufane nomfanekiso wonyana wakhe. Now look at this. When uYesu ebesemhlabeni uthi ethetha no Philip uthi, don't you know me Philip, that if you have seen me you have seen the Father. Uthi ekuye sibonisa uba uthi awazina xa undibonile mna umbonile ubawo. Now what I want to highlight is that uYesu ebefana nobawo, hayi nje ukufana ebusweni, but ukufana the way he behaved, the way he acted, the way he handled himself, the way he dealt with people by compassion, by love, you know, by selflessness, and so on. So ke ngoku uthi awundazina ngoba ombonile ondibonileyo mna umbonile ubawo. So into ebalulekileyo kukuba ngabana okanye one of the most important things ngepredestination yethu kukuba fanele sifane nomfanekiso wonyana wakhe. Now ngoba lo nyana nguYesu fanele sifane noYesu. Now the reason kwakuthiwa eAntioch, ngoba kaloku iChristians zabizoba ziChristians eAntioch okoqala. Now ukuze babizwe ngokuba ngabana bangama Kristu kungokuba ngabana indlela bebeziphathe ngayo yile uYesu ebeziphathe ngayo, amandla ebebonakala kuYesu ngamandla ebebonakala kubo. Now as ke ngoku thina as Christians okanye as abantwana bakaThixo okanye our destination okanye i-destiny uze sibe sihamba kwi-destiny yethu funeke sibe sifana noYesu. Now, that is the end goal. Lilendwe sifuna ibonwe. Ati umntu xa edibana nawe, adibane noYesu. Ati umntu xa ethetha nawe, athethe noYesu. In actual fact, naphina apho ndikhoyo, I must bring an encounter with God. Njani, ngoba kaloku umntu odibana nam, udibana nawe, uthi uYesu, xa undibonile mna, umbonile ubawo. Yile nto fanele yenzeke apha kuthi. Ati umntu xa ebona thina, abe umbonile uba ngoba xa uYesu okanye xa nangabana we predestined to ukuze sifane nomfanekiso wonyana wakhe, ithi loo nto besipredestina ukuze sifane naye. Now xa sifana noYesu nguYesu obe interacta nabantu, nguYesu obe ne compassion. So if ke ngoku will be able ukuveza ezo zinto nathi okanye ezo mpawu, yile nto uThixo asifuna ayifuna kuthi. In actual fact, yile nto besidalele yona ukuze sibonakalise the same la mandla uYesu bebe wabona kuye, the authority bade bathi xa bethetha ngaye bathi ufundisa mfundiso nina le entsha, ngoba kaloku ufundisa njengomntu onegunya. Awukwazi na uYesu uthe xa ethetha wathi ndininikile igunya, uthi igunya uba wandinike lona naw ndininika nina. Now meaning sinegunya elinye neli likaYesu. Athi, the glory you gave me, I have given to them. Meaning, ubuqaqawuli uYesu ebe nabo ubunikeze kuthi ukuze nathi sihambe ebuqaqawulini. Ukuze abantu abadibana nathi bakwazi ukuba ba-experience ukudibana noThixo. Now, yinto leyo ke ngoku esinikiweyo. Now, mphulaphuli ke ngoku. Now that uyayazi uba fanele ube njani, wenza kanjani. Ungazi iroadmap okanye ungazi ba ufanele uphile kanjani, fanele wenzeni, yintoni eza kwenza ukufana noYesu kuthi come to pass okanye kuthi come to manifestation apha ebomini bakho. Ukuze uyazi loo nto le fanele uzinikeze elizwini likaThixo, fanele ufundile izwi, fanele wazi uba uThixo benjani, wazi uYesu uba ngabana ebenjani. Kakade akekho umntu onofana nomntu angamaziyo. Ukuze ufane nomntu ufuneka umazi. Ndikwenzela umzekelo. Have you ever been let's say for example be close ne friend and nichitha ixesha kunye so much such that abantu bathi niyafana, bade bathi noba ningamawele okanye nizi siblings nibe ningazalani kwa uzalana, qha into eniyenzayo nichitha ixesha, yonke into eniyenzayo niyenza kunye. Chemba ke ngoku nisenza into kunye, ye nichitha ixesha kunye, kude nothetho oku nithethe ngokufanayo, nibe nezimbo ezinye, ni yonke nje into, nibe ne-mannerism e-1, yonke lento ibe into any identify kangayo such that kwenye game omnye umuntu athi xa ekuvuthetha acinge famba kuthetha umhlobo wakho kanye acinge xa ebona wena acinge ubona umhlobo wakho kanti ubona wena. No, the reason eyenza lonto kungoba nichitha ixesha kunye. So as long as gengo nichitha ixesha kunye lonto inenza nifane nibe nezimbo ezifanayo. So injalo ke nalapha kuThixo, if awuchithi xesha kunye noThixo, if awunaxesha kunye naye, if awunaxesha noYesu, awunaxesha nomoya ongcwele, mphulaphula awuzufana naye. Into ezokwenza ufane naye kuchitha ixesha. Now the reason bebebizwe ngoba baseChristians okanye ubabizwe ngolo hlobo ubaba ngamaKristu kungoba bebefana naye lo unguKristu. Izimbo, icompassion, the love, and so on, the power, the authority was there. Wintoni biyenzi bekhona ngoba bebechitha ixesha apho Yesu akhona bebekhona bebechitha ixesha kunye naye rhoqo bebendaweni. Now xa nangabana ke nawe ungumntu othandilizwi ozichithela ixesha elizwini likaThixo noThixo, ungumntu okuthandayo ukuthandaza, to have fellowship and communion with the Holy Spirit, londo le ayizukwenza ungafani na, izokwenza ufane naye incakasana. Abantu bazoxa bekujonga bafike ufana naye, bazaxa bekujonga bavukuthetha kwakho athi umuntu uthexa thetha ndevinto ndeva kubile mathunjini ndeva kubile sifubeni ndavinwela apha emzimbeni wami ingathi zimile ndava ndachonda ncancazele angathi kunento eyenzeka okanye ezokwenzeka yangathi ndidibene noThixo uqobo. Into eza kwenza kube njalo lixesha lichitha kunye noThixo. Now xa uchithela ixesha awulichitheli ukufumana amandla, awulichitheli ukuze ze kwenzeke ezo zinto azuzungenzeki, but ulichithela ukumazi ukuze wazane naye, ulichithela ukuba umazi ukwazi ukumthemba. The more umthemba, the more umvumela uba abonakala apha kuwe. Remember, xa ungamthemba uzumvumela uba ngabana makabonakala apha kuwe until umazi uzawukwazi ukumvumela. Remember kaloku awukwazi ukunikezela emntwini ongamaziyo uba makube nguyo olawulayo apha ebomini bakho, and uThixo he is a gentleman, akazuzinyanzela kuwe, uzolinda wena uba ngabana wena uthi thatha over. As long as you are not able or ungakwazi ukunikezela kuye uba ngabana makube nguye oqhubayo okanye makube nguye has the authority, and then you just become a vehicle that he controls. Uba ngabana umthembi, you will not do that. But xa umthemba uyakwazi ukuyenza loo nto lula futhi ungakhange kubekho ukujikijijisa, ungakhange kubekho ukusokola, ungakhange kubekho kwanto esokalisana nawe. So ke mphulaphuli, into endizama ukuyithetha kuba ngabana ixesha chitha noThixo lixesha elizokwenza ufane naye, lixesha elizokwenza ufike kule destination yakho, kule predestination yakho, kule nto you were predestined to be, kule nto you were predestined uhambe, kule nto you were predestined to walk on. I mean, xa nangabana ndiyeka ukufunda ilizwi ndingathandazi, intshisakalo yokushumayela kumi iyaphela. But the more I spend time in the Word of God, the more I pray, the more ndiba nentshisakalo yokushumayela. Xa ndihleli kude elizwini lakhe nasekuthandazeni, ndiye ndigcwale indaba, ndibe nendaba, into endinokuncokolela yona zindaba. Kodwa the more ndithandaza, the more ndifunda ilizwi, ndinentshisakalo yoba xa uncokola nam mandikuncokolele ngelizwi, mandixelele nguYesu. Andidingi bani uba ngabana makandiqhube. Ndinalo ntshisakalo ihleli iphila apha kum ngaphakathi, into nenzi iphile ngoba ndichitha ixesha noThixo. Yenza loo nto leyo ndingakwazi ukohlukana ne-predestination, le nto ebendidalele yona, le nto ebendidalele ukuze ndibe yiyo ndiphile yona. So ke mphulaphuli, into ebalulekileyo kuchitha ilizwi nalo. Ibe seyithi uverse 8 ithi, abo ke wabamisayo ngenxa engaphambili wabuya wababiza bona, waze abo wababizayo wabuya wabagwebela bona, wabagwebela bona, abo ke wabagwebelayo wabuya wabazukisa nokubazukisa bona. Now xa sivala ke le ndawo ithi abo wabamisayo, meaning abo those whom he predestined ngenxa engaphambili wabuya wababiza. Benchilo ke last week ndatsho uba ngabana ubizo lwethu, ibizo lwethu kuba ngabana sishumayela iindaba ezilungileyo, akekho umuntu ongenabizo. Lubizo, that is what you call wonke umntu ubizelwe lonto, especially osindisiweyo uba azishumayele iindaba ezilungileyo awine emiphefumlo ewinela uThixo. Ndabe senditsho ukuba ngabana xa unentshisako yokuba ngugqirha lubizo lwakho olo. That is what God created you to be. Xa unentshisakalo yokufundisa, yile nto uThixo afuna uyenze leyo. Xa unentshisakalo yokunceda abantu, yile nto uThixo akubizele yona leyo. Xa unentshisakalo yokushumayela, yile nto uThixo akubizele yona lona. Kodwa yonke into esibizeleyo, asibizele yona, okanye le nto we were predestined to be, into esizoba nentshisakalo yayo, number one. Number two, into engachasananga nelizwi likaThixo, into ehambisana nalo, into eza kwenza abantu badumise uThixo ngoba esidalile. You need to understand that whatever uThixo okanye whatever uThixo into ebekudalele yona, into ozawuthi xa uyenza yebangele abantu bathi ndiyambulela uThixo ngawe. As long as ingathi ndiyambulela uThixo, ingenza abantu bathi ndiyambulela uThixo ngawe, sazi uba awuhambi kule ndawo befanele uhamba kuyo. Yazi uba ngabana awuhambi kule destination yakho, kule nto uThixo bekudalele yona, le nto bekumisele yona. Awuhambi kuyo, awuhambi kulo msebenzi bekulungiselele wona kwangaphambi kokusekwa kwamahlabathi. The moment uhamba kuwo, bazawuthi abantu ndiyambulela uThixo ngawe. So ke mphulaphule aqhubeke athi wabuya wabiza bona, simtshila ubizo abo wababiza, wabuya wabagwebela bona. Now le nto ukubagwebela, ukugwebelwa ka ukugwetyelwa kuthetha ngezono. Now you might be feeling guilty that uke wenza lena, wenza uABC, wenza uZ, wenza zonke izinto bengafamba uyazenza, ngoku uzibona uzigweba wena. Khumbula ugwetyelwa, isono sakho sagwetywa emzimbeni kaYesu ngexesha ebethelele emnqamlezweni. Iziqalekiso ebefamba ziza kuwo wazithethela kuye uYesu, ngoba kubhaliwe kwathiwa uqalekisiwe lo uxhonywa emthini. Akho siqalekiso esinomelana nawe ukuze zingenzeki ke zonke izinto ungaziboni uneziqalekiso and so on. Kungokuba uhamkele uYesu wazithatha. Now xa umamkele uYesu unikeza yonke ke as shortfalls zakho, unikeza zonke iflaws zakho kuye, unikeza zonke izono, yonke le nto ikugweba yenza iconscience yakho ukugwebe okanye isazela sakho sikugwebe, uyinikeza uYesu. Xa sigqibezela ithi wabuya wabazukisa bona. Na ukuzukiswa nje wabendike ndamention ndathi uthi uzuko ube ndinalo kunye nawe ndilunike bona. Now we have been glorified. The glory of God ilapha kuthi ngaphakathi, akukuntu esiyisweleyo, yinto esinayo. Qha xa singazazi uba sinayo ngeke si-experience, ngeke sikwazi ukwenza abanye abantu bayingcamle, ngoba asizazi uba ngabana sinayo. Kufana noba ngabana ungane millions in your bank account kodwa ulala unga tyanga. Why? Ngoba uzazi uba ngabantu uyimillionaire. Xa ungazazi uba uyimillionaire uzolala ungatyanga, ucinge fani uba uhluphekile, kanti ingxaki yakho kukungazi. Abe sesithi umbhali xa ebhala okanye uThixo uthi xa ethetha uthi abantu bam bayatshabalala ngenxa yoswela ulwazi. Zenze ube nolwazi, yazi uba uThixo yintoni akunike yona, yintoni akuphe yona, yintoni akubusise ngayo egameni likaYesu. Siyabulela ke mphulaphuli ngoba uthe waphulaphula ukuba kusikelele lizwi futhi ufuna unikeza ubomi bakho kuye uThixo ngalo mzuzu. Yensenzelwa mthandazo. Nkosi Yesu, ndiyakholwa ukuba wena wafa ufela izono zam, wabuya wavuka kwela bafileyo ukuze ndigwetyelwe. Ndiyabulela ke Yesu that namhlanje akukho sono esibalelwa kum, wasabalelwa kuwe zonke. Ndiyabulela ndizelwe kabutsha, ndisisidalwa esitsha, ndizelwe nguThixo egameni likaYesu. Amen. Ndiyabulela ke mphulaphuli, ungandikrweca ke phaya kuFacebook Velile Mbenene, ushiye umyalezo wakho ke ndikuze nam ke ndikuguyide uba ihanjwa njani futhi iphilwa njani le mpilo yobuKristu. Kude kube kule veki zayo. Be blessed. Amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.